Wapitini, ukubwa wao. hapa duniani. Haya mambo yalikuwepo toka enzi za mababu. Yanapotokea mambo kama hayo, usishangae. Yakitokea mambo kama hayo, uvumilie.
Itakasa moyo hapa duniani, ni washinde wapitini.
Cheri Mabera,
oh, 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 oh.
Mana Kigoma, Tanzania.
I'm